kukabithi padi padi kwenye moyo kati kati ufanye wako tati tati
oh, unavyo nipa mapenzi hata kuliko jana bado nipo ananilevya mapenzi
onishike utakavyo okay. Changu chako utakavyo okay. Nina wewe na iskabo yeah. Atangangana ipaswavyo oh, okay.
Shida wewe unakara unalawama mzungu waro
umezi shinda hizi mbio za swala niko masaki mtoto wa mbagala tuanze kulala fundo kulala tunalala yani tunalala hali siyo siru meni atabisha hili penzi lako lime take over siyo tu chakula unanishibisha kipi nimelewa nina hingo